imfangurambiye ntuzigere uzuyaza nanjye nundeba nzabyumva niwumva urukundo rushize iminsi yacu irangiye sandebe mu maso nzabyumva. Don't you worry, tubaho ubuzima umwe gusa. Nubura ibyishimo n'umunezero sinzaba intandaro guhora n'amahoro y'umutima iko nkwifuriza kubaho nubwo buryo bitoroha sakura kugende ndetse nubura ibyishimo sinzaba intandaro. Kwishyira imbere ubungu usiga inyuma kuko byaba n'ukwikunda sinshaka ngo nkunde ngo wowe wiyibagirwe ntibyaba bikwiye. Don't you worry, ubaho ubuzima umwe gusa nubura ibyishimo n'umunezero sinzaba intandaro guhora n'amahoro y'umutima iko nkwifuriza kubaho nubwo buryo bitoroha sakura kugende shimo sense of inanda sense of inanda sense of inanda sense of inanda shimmer. Oh, yeah.